We are still going to be blessed. Amen? Amen.
Milele na milele.
Nasema sante.
Kwa Mungu wangu.
Nasema sante. Kwa wema wangu.
Kwa maana fadhilie. Zako za dumu. Milele na milele.
Amina.
Kwa maana fadhili zako Baba.
Kwa maana fadhili
zako za dumu. Milele na milele.
Amina.
Kwa maana fadhili zako Baba.
Milele na milele, amina.
Niguse tena. Niguse tena, minaomba Baba, uniguse tena. Niguse tena, niguse tena, minaomba Baba, uniguse tena. Niguse tena baba.
Minaomba baba.
Niguse tena baba.
Niguse tena baba.
Baba wa mbinguni, nasimama mbele zako, naleta mahitaji yangu, sijiwezi mimi. Nimetembea mahali pote, sikupata msaada. Nategemea kwako leo, uniguse tena baba. Niguse baba.
Niguse tena baba.
Minaomba baba.
Niguse tena.
Mungu Mwenyezi, Mungu anayekuinuka, tunakuwa mbele zako Baba, Acha Mungu ubali uwepo wa nguvu zako. Ubali kuwa pamoja nasi Yesu Kristo. Na kuzivunja nguvu za giza, mipango ya shetani, pepo za kila aina yoyote Mungu, nda kuharibu katika jina la Kristo. Acha Mungu nyimbo utakapoziimba Mungu pate kuwa baraka katika wandugu zetu. Ewe Yesu ubali kushama mahali hapa, acha pamoja nasi Bwana. Na mtatenda hayo mkozi wetu namba kwa machache. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Najua umechoka. Ila acha tusimame kidogo tu, cheze kidogo. Najua umechoka, najua hiyo. Ila acha tusome kidogo. Oh, ima baba yangu we.
Baba, namna gani we.
Hey, baba.
Baba, namna gani we.
Owe, owe, owe.
Baba, namna gani we.
Owe, owe, owe.
Owe, owe, namna gani we.
Ima baba Yesu.
Baba, namna gani we.
Hey, baba. Nitakuimbia namuna gani we, nikuchezeye namuna gani we, nikuabudu namuna gani we, owe owe namuna gani we. Acha nime baba usikie, chakula gani baba unapenda ka samani ipige. Baba nifanyeje yo, mema yako yapita. Ima baba yangu we.
Baba namna gani we.
Yo baba.
Baba namna gani we.
Owe owe o.
Baba namna gani we.
Owe owe o.
Owe owe namna gani we.
Ima baba ye.
Baba namna gani we.
Owe owe o. Bilolo, 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 bilolo.
Hey, tamshanga Bwana Yesu kila niendapo namkuta.
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 Tamshanga Bwana Yesu kila niendapo
namkuta.
Namkuta. Namkuta. Namkuta. Namkuta. Namkuta.
Namkuta.
Yesu wako ya toka matabandimi toko beta binduli
la 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 la
Tango Yesu wako ya Toka mataba dimi Toko beta minuli Ta la 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 la
Tango Yesu wako ya Toka mataba dimi Toko beta minuli Ta la 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 la
Tango Yesu wako ya Toka mataba dimi Toko beta minuli Ta la 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 la
La la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la
la
Hey, my God is good. Oh.
Hey, my God is good. Oh.
Hey, my God is good. Oh.
Everything is double down below.
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 My God is good, oh.
Hey, my God is good, oh.
My God is good, oh.
Hey, my God is good, oh.
Everything is double down below.
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 Shatani wapi? Shatani wapi? Shatani wapi?
Chini.
Shatani wapi? Shatani wapi? Shatani wapi?
Chini.
Yes, wapi? Yes, wapi?
Juu.
Yes, wapi?
Juu.
Yes, wapi?
Juu.
Yes, wapi?
Juu.
Tumfanye shetani, tumfanye nini? Tumfanye shetani. Shetani tumfanye nini?
Kanyage, tumkanyage, tumkanyage.
Kupi. Tutamkanyaga shetani leo. Tutamkanyaga shetani leo. Kwa uwezo.
Kwa uwezo.
Kwa ushindi
wake Bwana.
Kwa uwezo.
Kwa uwezo wake.
Kwa ushindi
wake Bwana.
Tutamkanyaga shetani leo. Tutamkanyaga shetani leo. Kwa uwezo.
Kwa uwezo wake.
Kwa ushindi
wake Bwana.
Kwa uwezo.
Kwa ushindi wake Bwana.
Amina lele.
Amina lele. Amina.
Amina lele.
Amina lele. Amina.
Amina lele.
Amina lele.
Amina.
Amina lele.
Amina.
Amina lele, amina.
Amina lele,
amina. 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 Lele, amina.
Amina lele.
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 Amina.
Nilifurahia waliponambia twende nyumbani kwa baba.
Nilifurahia waliponambia twende nyumbani kwa baba.
Niliona raha waliponambia twende nyumbani mwa baba.
Nilifurahia waliponambia twende nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani mwa baba.
Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa baba.
Nilifurahia waliponambia twende nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ndio twende
nyumbani kwa baba.
Ei wa mtumaini o Bwana. Wa mtumaini o Bwana. Ei wa mtumaini o Bwana. Watapata baraka.
Ei wa mtumaini o Bwana.
Hey, yeah.
Wa mtumaini o Bwana.
Yeah.
Ei wa mtumaini o Bwana. Watapata baraka.
Ei wa mtumaini o Bwana. Wa mtumaini o Bwana. Ei wa mtumaini o Bwana. Watapata baraka.
Ei wa mtumaini o Bwana.
Yeah, 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 yeah.
Wa mtumaini o Bwana.
Hey, hey, hey.
Ei wa mtumaini o Bwana. Watapata baraka.
Haleluya. Jesus Christ,
hey.
Jehovah,
hey, hey.
Jesus Christ,
hey.
Messiah,
hey, hey.
Jesus Christ,
hey.
No, 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 yeah.
Hey, hey.
Jesus Christ,
hey.
Jehovah,
hey, hey.
Eta, Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta, Jesus Christ,
hey.
Jehovah,
hey, hey.
Messiah,
hey.
Jehovah Nissi,
hey, hey.
Jehovah,
hey.
Jehovah Jireh,
hey, hey.
Jehovah,
hey.
Jehovah Rapha,
hey, hey.
Jehovah,
hey.
Jehovah Jireh,
hey, hey.
Eta, Eta, Eta,
Eta,
Eta,
Eta,
Eta.
Eta,
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 Eta.
Jehovah.
Guys, did you enjoy? Can we appreciate the Fort Worth team? Oh my goodness. Joseph, I can't believe this. And my brother Matenga, this is, I wish you guys came to the service. Can you guys, we shall plan for you to come again, right? Would you guys want them again here? Oh, this is wonderful. And you guys were singing so beautifully. I love those melodies, and you guys are so talented. Listen, you're going somewhere. You're going somewhere. Fort Worth will just be a base, but I see you flying, and I see you going to bless many, many people in this country and even across the world. Amen?
Amen.
Wow. Thank you. Can we appreciate them one more time? All right, let us pray for them. Let us pray for this. Father, in the name of Jesus, I just want to thank you because they have this special children before you, O Lord. And I thank you for the beautiful music that is coming out of their lungs. Lord, I pray that you shall open up doors for them, the doors they never imagined that would open up for them, O God, that they would have audiences that they never imagined that they would have. Thank you, Lord, because they are giving out a pure worship to you. And young as they are, O Lord, I pray that every door will open up for them. And Lord, I pray that no door will shut out for them. No place will be inhabited in uninhabitable for them in the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father, for their voices. Thank you, Lord, for their families. And thank you, Lord, even for what they do in the United States. I understand there are some who have just come, Lord, into this country. I pray that you shall open up ways and doors for them so that they may know what they want to do for their lives. Father, may you open up a door for them again. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you so much. Thank you.
Jehovah, 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 Jehovah,